for the Lord to just hide them under the shadow of his wings. So that's what we are singing today. Lord, just hide us under your shadow. Usimamishe juu ya neno lako, Yesu. Kukaa katika jina la Yesu. Kukuka katika jina la Yesu. Ore kaba baba baba boshe kaya la mande. Re kaya la boshe kaya. Kukuka katika jina la Yesu. We command you.
Unimarishe juu ya neno lako.